baby. Kuna manzi wengi asishangai. Tena nikamwambia hata siku akirudi, kila mtu ajue mimi niko naye.
Mtoto mzuri niko naye, nampenda leo kesho na baadaye. Nimwambie nini mpaka afurahi kuwa niko naye? Mzuri hips you don't like, nipende nikupende mpaka washangae. Japo niko down nitakuja baadaye, nipeni furahi. Sitakubali.